sawirkii afraad ibheena way aray walkasta oo beertuun hakiboho aami kortan oo ba ahayn geedka beerta dhahdiyay kiyaal madii aantan geedkun dhimadaasaan way jiri jiri lanhun oo magaashay shaydaan la are ruuhan walbahun u sii hogaamiye shaydaan ibhey adaw sheywaa lankastoo dareerawna adaw sheywaa walkale ma fadaaw shaydaan oo ba ahayn inii halaayo waliifaylan uu eebahay abuuri shaydaan been hansheegi haawa wayna arey madii aantu geedkun ma dhimadaasaan laakiin agli badan yaa yeeladaasaane haawa si faylan yaa indhugunsati dowgi shaydaan geedkii eebahay aan diidina aanti walii kalena magilkeed ya hansiisi eedan iyoonay haawo madii dambi faleen yaa ruuha ka dhimadeen eebahayna jannada haki buri inkastoo eebahay jeclaadi eedan iyo haawo way ari jid aadanaha hakino godayaa ani sameeye madii eedan iyoonay haawo sannadood waynaati dhimadeen.